kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amma jalqabeya ne da wato tafi da gefatota sagale America baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ne da television na kasumasi tora media hawata tini magala Washington DC ra kan sini da barso kofi guya haraji mata amaji kulama barakuma lama biddami afur akala kofsa Ethiopia timo amaji sadi barakuma lama kuda ja kabate biya te jira galgala kana kan sin kesu meso an bafkaru morodati kofi Kenya galgala kana ke satti angatun abata motum mota gamto mani hanga ota motuma Ethiopia ti wajin kani mariya chuisani waligalte walubanno motuma Ethiopia TV kuta Somali landi wajini mallate famiratim akka ijanno motuma Somalia ti wajini ni abattu China based stage team waye himanna yakka dugugwa sanyi Africa ke African kibba Israel ratti diyesite akasmasi kopi torbani labata dabalate gabasale imota addadda ratti tiye fatan arka kamna amma tamro ta ganta ke nya takan wajini to sana ferra kan dur so duda karas dabara
akamoltan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaduti hojjeta walda fanno dima bulchin sanano tigray ana imbasne itikesat namota himbe kamne najefamu waldichi beksise godina giddu galessa ana imbasne itit konkolachisan ambulansi fanno dima obbo waldu aragawi bare amajito kubara kumalama fkula jaka lakofsa Ethiopia talkan kesanano saati shanit hada daum safchinin sunqaberu fee osodemu bakka adda ganda addi gudem jelamutti namota himbe kamnen rasasa rukutame madaun garamana yalatto toge famajiru lubunsa darbe rejechun waldan fanno dima Ethiopia beksera walda fanno dima Ethiopia tiwoganan tajajila communication isagale America fiyada kennanin gocha balle fatamu qabu jadaniru bulchanana imbasneiti obbo kidana maram surafel ajjechara wotamu hinqamne fi dogogora jadani walda fanno dima Ethiopias di famagafataniru hangajima taharra amaji sadi barakuma lama fkula ja kalakofse Ethiopia tis namonni ajjecha kanan shakkamanto annajala akkahinol famin kanibse bulchananicha dimich hordo fi sera jala akkajurus ibsaniru jechum makalera mulgeta asbahatu gabasi
dabata motum mutagamto manetti jilli addam kani biyotangamfa Africa Hanna Techi data ministera kan ministera imma ala Ethiopia ambassador Misganu Aragati wajinini mariyata nijiru odun kunis ballinan kunote
itti antu hoggana olana dabata motum mutagamto manifi dabata motum mutagamto manitti ergamtu nadda biyota gamfa Africa har Ethiopia ti data ministera haja ala kantan ambassador Misganu Aragawalin dimota gamfa Africa kesetti jijjira motamullacha jiran ratti mariyata niru dimota nagenya dinagdefi gamfa Africa ratti jijjira motamullacha jiran ratti mari ifate ambassador Misganu Aragawalin taisu isani dabata motum mutagamto manitti ergamtu nadda biyota Africa ka hanna tetehi fula media hawasa isani isa x jadamuratti ifsaniru wali galte walu banna Somaliland fi Ethiopian walif mallatte san hordo fe gamfa Africa kesetti tiwanto tamullacha jiran ratti mari achufi isu sani garu wanti ifsu hinjiru
Ethiopia kesetti hambale ijarsa badirra egu dafi qoda fudattonni mari akkatasi suqabanu waldan arkitektota Ethiopia beksejira odu kanatit mitukku
Presidenti walda arkitekcherota Ethiopia obbo Habtamu Getacho sagale America fiyada kennani Ethiopia kesetti hambale ijarsota akka himbennef qamolen qoda fudattota mariyachu qabujelan magala finfinnetti nanno Mexico jalamun bekamu hotel wabe shabalechinatti kanargam Gamon Lombardia digamu kamurman presidentin waldicha gamo wanduri sena qabesatan akasiyo mudigaman hawasni sena wanbaye fi hawasum maisa dabajechun ifsaniru fidimmi soma fi egum se hambale fasifamu falla walita adufu kanifsan obbo Habtamun misomaf jecha hambale kannen digur lamani sawalcina demsun hala danda murret furmata kaum barbachi sala jalan Ethiopia abana mana egum sa hambale ratti hubannon akka umamu hojjecha akajiru ibse gamon Lombardia akahindi gamnef mana murti tifalmaturu ibse dumarattis gamichi tarre hambale ijarsa ke sahaq amerajalamun digame rajalan obbo makoya mammo hojiga gesan abba amana egum sambale Ethiopia abba taita egum sambale Ethiopia at director olana kantan obbo ababau ayalo gamon Lombardia ulagale ambale fta ankesa ibenta sodomi saddet qofa kangu tefi gamon tokko ambale jelame gal mawuf ulaga wanta ankesa ibenta shantama fi isa olfidu qabas jelan irujachun finfinera gabre mikael gabre madintu gabase
wal waran sigari wan sudan giddu titasi fa majiru ittifufem halella tiyara warana dabalate kibba magala kartun ke satti galgala kale sara waten namottan soddomi sadi ajefa musani gab ajesa musani gaba samejira maddi odu agence france presse maddawan addadda wabe facchu dani akagaba settim halella tiyara tin namoni diddami sadi yemwajefa manu halella mesha warana gurgudda fagenya ra dukasa manimmo namottan kudan duani jiru walwaransa jias sagalin dura jalqabame kana ajaja warana biyatti Abdul Fattah al-Burhani giddifi itti ana isani durani general Muhammad Hamdan Dagalo giddutti jalqabamen amma amati namottani kuma kudala mafi dibato kofi sagal tamata anduani namottan milioni torbata anummo jirenya isani ra akabukani dablin gargarsa namomati fi dabanni motummota gamtomani ibsu isani agence France Presse gabase jira yemugara odu brati darbinummo chainan kamisa kalesa kara dubbihima ministera aja ala ishetini ibsabasten waligalte motumma Ethiopia tifi Somali land mallatte sanilalchise akka motumma Somalia ti wajinini dabattu ibsite yirti odun kubbalanan itane senidiyata
Embassy in China Somalia ke sajuru fula media hawasa X isa kanan dura maka Twitter in beka murati dubbi hima minister haja ala China Mao Ning wa befechun matansen Somaliland kama Somalia tijale China motuma Somalia China abbachun tokumma fi ababi yuma Somalia bekam tikennitis jalera itidabalunis biyonni nanos dubbi isani karamari diplomasin hikatu jenne abdan nas jalla waligalte walubanna Somaliland fi Ethiopia giddu tigafa majji tokko barakuma lamaf digdemi afur mallattaay mormun biyonni fi dablen kanena ka United States gamtan Europa gamtan Africa League in biyota Araba masri fi Turkin ababi yuma Somalia akka kabajani fi bekamti akka kennanif ifsataniru gurmun dallala biyota baha Africa IGAD ifsa kamisa kale sabasenimmo gafa majji kula saddet barakuma lamaf digdemi afur dufut Uganda kesatti dimota Somalia fi Ethiopia giddu tamma umma manijiran akkasumas hala wal waransa Sudan kesa ilalchisun ya itauf bella makabatera gamabratin immo kamisa kale samagala gudditti Somalia Muqaddisho kesatti namun heddun garadan ditti bo mormi wali galte walubanna Somaliland Ethiopia wali mallatte site murmaturani ruja lagabasni Agence France Presse Somaliland Somalia ra addabawushe kan lapsatte barakuda sagal sagal tami tokkotti yomuto bayina ummata million afurtu kashan kan qabdu hori matashe mattan sifte passporti matashes kan qabdu gamana genyan Somalia she Muqaddisho chala nagafi tasgabbi qabdi
United States, Britain fi humnonnan walo biro halella gare hidattota hutti irratti fudatanini bakkawan isan ajaja tegennaturani qabachuudhafi loltota isani si ajjesu isani beeksisani jiru odun kunis kunoti
Garen hidattota huti kan Iranin deggaraman halella irradedde bingalana di maratti doniwan idila dunya ratti fulatanif debbi kantau United States Britain fi michonni sani tarkan fiqillen sarran fulanne jedani bakkota ajaja gare huti dabalate mancasu isani ifsaniru humni ajaja warana giddu galessa United States kamisa kalessa akabekset halelawan waldura duban gare hidattota huti kan Yemen kesa jiran ratti fulatamen halella kallatti sani gatan jatam bakkota ajajni gare huti tikenna mukuda jaratti tarkanfi fudanne rajalera tarkanfi halella fudanne kananis kusale meshale warana bakkota isan rafur guggifa manifi dabile omshota isani barbadeessine ras jaleera. Qondaalli humna waraanaa United States tokko kan maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa amma Huutii irratti fudhatameen raadaarii isaanii dabalate humna ittisa qilleensaa isaaniis rukunneerra. Kana booda deebi'anii haleellaa hin raawwatanis jalaniiru. Dubbii himaan garee hidhattoota Huutii akka himetti immoo haleellaa qilleensarraan isaan irratti fudhatameen loltoonni isaanii shan du'uu fi kanneen ja'a ta'an madaa'uu mirkaneesse bakkoota haleellaan itti raawwatame garuu hin ibsine. Haleellaa Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan waliin garee Huutii irratti fudhatan kana biyyoonni kanneen akka Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Neezerlaandii fi Baahireenis gargaaraniirus jalameera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsa kamisa kaleessa galgala kennaniin haleellaan garee Huutii irratti raawwatame deebii gareen kun galaana diimaa irratti dooniiwwan idil addunyaa irratti furchaa turee fi jalanii haleellaa xiyyeeffannoo qabu Ameerikaa fi michoonni ishee haleellaa hojjettoota keenya irratti raawwatamu obsuu akka hin dandeenyee fi diinummaa dooniiwwan daldala idil addunyaa murteessoo ta'an bilisaan akka hin sochoone taasisan irratti tarkaanfii fudhachuu keenyaa fi ergaa ifa ta'edha jalaniiru. Muummichi ministeeraa Biriitan Riishii Sunaak haleellaa gareen Huutii dooniiwwan irratti fudhatu kan balaaleffatan kamisa kaleessaa xiyyaaronni waraanaa isaanii haleellaa Huutii irratti fudhatame irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessaniiru.
Ayyee oduuwwan keenya asirratti xumurreerra amma immoo gara qophii addaatti darbina bara haaraa 2024 keessa Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan addunyaa 40 ol ta'an keessatti filannoo gurguddaatu taasifamuudhaaf jira. Akka xiinxaltoonni jedhanitti filannoowwan kanaan walqabatee karaa sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence odeeffannoon dhugaa hin taane tamsa'uu danda'uu isaaniitii fi akkasumas nageenya gaazexeessotaa ilaalchisee dhimmoottan adda addaa irratti kutaalee oduu addunyaa irratti akka xiyyeeffannaan kennamee jiru ibsaniiru. Gabaasa Kiristiinaa Kaayisiidoo Simiiti VOA'dhaa fi qopheessite kana jaalladhee gammadaatu dhiyeessa.
Filannoon pirezidaantii kan Arjantiinaa keessatti gaggeeffame odeeffannoo namtolcheen duula filannoo keessatti waan haaraa uumu maal gochuun akka danda'amu agarsiisuuf waltajjii mijeesseera. Javier Milei'f morkataan isaanii Sergio Massa teknoolojii namtolchee yookaan artificial intelligence jedhamu fayyadamuun poosteraa fi viidiyoo qopheessuun waa'ee duula filannoo isaanii beeksisuuf maqaa wal balleessuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Milei pirezidaantii ta'uun itti gaafatama haaraa yeroo fudhatan kanatti biyyoonni 40 ol filannoo ni gaggeessu. Isaan keessaa hangi tokko murteessoo ka ta'an Paakistaan, Meksikoo fi Yuunaayitid Isteets keessatti argamu. Waajjiraaleen oduu gabaasan namoonni hedduun kun gaazexeessotaaf qormaata ta'uu danda'a jedhan sanaaf qophaa'aa jiru. Clayton Wimmers, daayirektora olaanaa waajjira Reporters Without Borders yookaan gaazexeessota daangaan hin oggurre kan damee Yuunaayitid Isteets isaanis akka jedhanitti.
Press freedom is enshrined in the First Amendment, but we are experiencing a political moment where a lot of politicians seem to be questioning the back.
Beekta bilisummaan pireesii fooyya'insa heeraa Ameerikaa keessaa isa jalqabaa yookiin amendment keessatti galmaa'eera. Garuu siyaasa keessatti namoonni siyaasaa baay'een gatii miidiyaan walabaa qabuu fi gaazexeessummaan akka dhaabbataatti qabu gaafii keessa galchan nu mudachaa jira.
Barri filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets inni darbe miidiyaalee biyyattii keessa jiran irratti jeequmsa guddaa kan uume yoo ta'u Ameerikaanonni duula filannoo weerara dhukkubootaa fi mormii uummataa jal'ina sanyii waliin walqabateen yeroo waldhaban haleellaa hidhaa fi doorsisa ture kanneen walabummaa pireesiif falmanis galmeessanii jiru. Filannoo bara reefuu seene 2024 keessa gaggeeffamuun miidiyaalee fi qormaanni guddaan odeeffannoo namtolchee, odeeffannoo sobaa fi waa'ee nageenyaa ta'a. Dhaabbata International Center for Journalists jedhamuuf pirezidaantii kata'an Sharon Mushabin akka jedhanitti.
And that security is both in person, whether you're covering rallies or things of that nature, you know, candidate events, that has become a deeper issue.
Nageenya yeroo jennu qaamaan argamuudhaan hiriira yookaan wantoota sana fakkaatan ennaa gaggeeffaman akkasumas kaadhimamtoonni filannoo waan gaggeessan gabaasuu ta'uu danda'a. Sun dhimma gadi fagoo ta'eedha. Sodaan nageenyaa ka biraan immoo isa karaa toora interneetiitiin gaggeeffamudhaa jedhan. Yaaddoo mushaabii fi gareen isaanii qaban ka biraan waa'ee sammuu nam-tolchee yoo ta'u, kunis filattoota beekamoo ta'an illee gowwomsuu danda'aa jedhu.
Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem, and journalists are very concerned and worried about dealing with.
Waan haaraa uumuun kun caasaa odeeffannoo saffisaan jijjiiraa jira. Gaazexeessonnis baay'ee yaadda'anii jiru. Fakkeessa gadi fageenya qabu odeeffannoo dogoggoraa odeeffannoo sobaa wajjin wal'aansoo qabuuf baay'ee yaaddoo fi yaadda'uu qabu jedhan. Dhaabbati Mooshaabii faa kun gaazexeessonni meeshaalee teeknikaa fi deeggarsa oduu sobaa kan ittiin faccisuu danda'an argachuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetaa akka jirus Mooshaabiin dubbataniiru.
It's imperative that every reporter, frankly, become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives.
Ifatti odubbanne odu gabaasaan hundi odeeffannoo sobaa gabaasa jennee yaaduun akkaan barbaachisaadha. Kunis jireenya hunda keenyaarratti dhiibbaa geessisaa jedhaniiru. Dhaabbati mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders sarbama seeraa miidiyaalee Ameerikaa keessatti raawwatamu hordofuu fi haalawwan miidiyaaleen kutaalee adda addaa keessatti argamaniif ilaalcha waliigalaa kennuuf lafatti odeeffannoo kuusan hundeessee jira. Waa'ee kanaa Clayton Wimmers ennaa dubbatan.
We are launching a project right now that's going to examine exactly how big those differences are and where they exist. So, for instance, if you are a recorder in California,
garagarummaan jiran hagam guddaa akka ta'anii fi eessa akka jiran sirriitti qorachuu fi yeroo ammaa kana proojektii labsine qabna. Kanaafuu fakkeenyaa fi Kaaliforniyaatti oduu gabaasa yoo taate sun muuxannoo oduu gabaasaa South Dakota jiru wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu akkamitti isa jedhu ilaalla jedhan.
Bilisummaan pireesii kutaalee biyyattii keessatti hanqinaa fi heddumina miidiyaalee oduu dhimma biyya keessaa gabaasanis ni qorata. Duulli filannoo Ameerikaa keessatti akkatti fufee jirutti xiinxaltoonni immoo miidiyaa irratti amantaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e Mooshaabiin ibsaniiru.
I think that there is a deep correlation between trusting information.
Kanaaf odeeffannoo amanamaa fi humna odeeffannoo sobaa gidduu walitti dhufeenyi gadi fagoon. Akkasumas dhaabbileen oduu hundi amantaa giddu galeessa ta'e godhachuu qabu jedheen yaadaa jedhaniiru. As United States keessa ka jiran namoota miliyoona 100 miliyoona 68 dabalatee namoonni tilmaamaan biliyoona 1.5 ta'an bara keessa jirru 2024 sagalee kennu jedhamee karoorfamee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti gaazexeessummaan walaba ta'e demokiraasii deeggaruudhaaf furtuu ijoodha.
Hayyee manni murtii olaanaan kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii himannaa yakka duguuggaa sanyii ilaalchisee Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite dhaggeeffachuu torban kana jalqabee jira. Israa'el garee Hamaas irratti aleellaa taasisaa jirtuun walqabatee lammiilee Palestaayin irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuudhaan himannaa Afrikaan kibbaa dhiyeessite kan biyya Israa'el wajjiniin firooma jabaa qabdu Yuunaayitid Isteetsi. Mormitee jirti. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch yaada Afrikaa kibbaa akka deeggaruuf beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Anita Pauliin VOA'dhaaf qophaa'e ittaanee sini dhiyaata. Afrikaan kibbaa himannaa ishee mana murtii yakka addunyaatti kan dhiyeessite. Israa'eli seera duguuggaa sanyii ilaallate bara 1948 cabsiteetti jechuudhaan haalichas gocha biyya ollaa ishee keessatti raawwatameen walitti fiduudhaan ilaaltee jirti Afrikaan kibbaa. Ministeerri haqaa mootummaa Afrikaa kibbaa Roonaald Laamoola waa'ee himannaa Israa'el irratti dhiyaate ilaalchisee yaada kennaniin.
Our government has approached the International Court of Justice to prevent the unfolding genocide in Gaza.
Mootummaan keenya duguuggaa sanyii Gaazaa keessatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf mana murtii haqaa idil-addunyaatti dhiyaateera. Tarkaanfiiwwan yeroo fudhatamuu qaban irrattis gaaffii dhiyeessineerra. Kunis waraanni Israa'el Gaazaa irratti waraana raawwachaa jiru hatattamaan dhaabuu akka qabu kan dabalatudha. haka miranesu gocha menya la miwan falastini retra wata majiru tumrudaf sochi walo awasa dunya ke satitasu famajiruf garfagenya kutanoran sagale de gersada gesizna hammi gochota kana duguga sanyi waggota soddoma dura Rwanda ke satira wata mekayada chisura
biyi israeli fi die nyati de gersalatu sochi afrika ki bakanam ifatti mormite jirti ishenisi United States. John Kirby dubbihima manamare nagenya kan motumma United States in. Why kan arratti dubbatani jiru?
We have said repeatedly that we believe these allegations, this case is unfounded.
Himannan kun inni kun himanna duguga sanyi Israel irratti qeesudaf buura kan qamne redde bine dubbanerra jechichi wana kasalpat garamoggatti darbatamu miti.
Imma kanarratti Washington keessatti waliigaltee ninjiru. Namuttan siyaasaatii fi hoggantoonni waldaalee hojjattootaa tokko tokko waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti gaaffii Afrikaan kibbaa dhiyeessite deeggaranii humnoonni Israa'el hinaaffa garmalee akka qabanu dubbatu. Hanga ani ministeera dhimma alaa United States duraanii Josh Paul dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
I am not arguing that there should be a special standard for Israel, a higher one or a lower one.
An Israeli fulagan adda kanulana yokan gadana jirachu kabajede infalmu. Salpar matkan infalma jiru, ulagani didar dunya kamichonike nye keesat argamuk abanifi. Achi keesatis argamuk abnu jira. Limma Israeli lalchise, seron salpat chinaat tafani bradar baman. Hala dateen hikaman yokanimo, hala dateen itojjetama jirana kasumas, mala United States olantumma sera didar dunya lalchise, ittifaya dam tuwajjin kawalin siman nin fakkatu
afrikan kibba yero erada fi imma saba palestine deggerudani bekamti presidentin afrika kibba durani Nelson Mandela itu samni palestine bilisumma isain gomfatin bilisumma kenya gutu tawin dandau jirani turan akatin taltonni jiranittin imichi hala israeli oli kanta eda yemmu biyyoottanii fi jaarmiyaaleen ijjannoo Pretoria deeggaranuu baay'achaa jiranu kanatti dhimmichi bu'ii dippiloomaasii Waashinteen irratti dhiibbaa akka qabu himamaa jira. Keessumaa yoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ijjannoo mana murtii isaa deeggare dhimmichi bifa biroo qabaachuu danda'a. Mikaa'el Walsh rakaa yookiin Institutii qo'annoo imaammata alaarraa waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
It also brings into question the countries that are continuing to support Israel and provide.
Dhimmichi biyyootan deeggarsa meeshaa waraanaa deeggarsa hojii tikaa kennaa jiran warreen waa hunda kan hojjetaa jiran ka gaaffii keessatti fidudha. Kanaafu sun hariiroo United States addunyaa biroo waliin qabdu irratti dhiibbaa guddaa kan yeroo gabaabaa qofatu hin taane kan yeroo dheeraa keessatti mul'atu qaba. Akkasumas dhimma kana irratti yoo sababni argame jiraate hooggansa mirga namoomaa United States addunyaa irratti taasisaa jirtu ni salphisa.
Dhiyeessiinii fi dhaggeeffannaan himannaa torban kana keessa raawwata. Manni murtichaa murtoo dhumaa kennuudhaaf garuu waggaa dheeraa akka itti fudhatudha eegama. Kunittu kanaan jiru Gaazaa keessatti waraanni itti fufee jira. Lakkoofsi namoota du'aniis dabalaa deemuusaa maatiiwwanis dararamaa akka jiranu ibsa gabaasni Anita Paul VOA'daafi qopheessite. Dhimmuma haala mana murtii addunyaa kanaan walqabateen daayireektarri dhaabbata mirga namoomaatii fi falmu Human Rights Watch Taraanaa Haseen yaada Afrikaan kibbaa duula waraanni Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jiru irratti qabdu dinqisiifatanii Israa'elis akka murtoo mana murtii addunyaatii fi abboomamtu dhiibbaa gochuu irratti hawaasni addunyaa akka itti gaafatamummaa qabu ibsuun isaanii gabaasameera.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labata. Mooraawwan koleejjitootaa fi yuunivarsiitota Ameerikaa keessatti waa'ee fayyaa sammuu barattoota ijoo dubbii ta'anii dubbatamaa jiru. Barattoonni idilee addunyaa biyyootan adda addaa irraa dhufanii United States keessatti baratanus yaaddoon kun jiraachuu isaa himanii garuu waanuma eegamu ta'uusaa ibsaniiru. Gabaasaa Laura Ball jaldhanneetu harkaa qaba waliin na caqasu.
Waa'ee fayyaa sammuu dubbachuun uumamaan kan dhufuudhaa jedhan Alaina Taylor, daayireektara gameettiin waa'ee fayyaa barattootaa Yuunivarsiitii Marymount, Arlington, Virginiaa jirurraati.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Lots of changes.
Fayyaan sammuu dhuguma waan hojjennu hundarratti dhiibbaa qaba. Yeroon koollejii keessatti dabarsan dhuguma barattootaaf qormaata. Akkaataa guddina qaamaaf sammuu qofaa yoo ilaalle jijjiirama baay'eetu jira. Ga'eessonni guddachaa jiran dhimmoota eenyummaa isaanii hojii akkamii qabaachuu akka barbaadan irratti maal irratti ga'umsa yookaan dandeettii akka qaban waliin waan wal qabatan hedduutu isaan mudata.
Barattoonni biyyoota addunyaa garaa garaa irraa dhufanii mooraa yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessa jiran keessumaa rakkoo cimaa akka qaban ennaa dubbatan.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Aadaa adda addaa lama keessa kan jiran natti fakkaata. Aadaa biyya isaanii qabu. Achis aadaa haaraatti madaquuf yaalaa jiru. Kunis dhiphina guddaatti uuma.
Kana malees danqaa afaan wallaaluu jira. Dhiphina hanqina maallaqaa irraa madduu fi maatii ofii dhabuurraa madduutu isaan mudachuu danda'aa jedhan. Barattuu yuunivarsiitii Marymount waggaa tokkoffaa kataate Anujin Chandmani Mongoliyaa irraa dhufte akkas jetti.
Like last week I was kind of depressed because of homesick and
torban darbe sababan maatii koo yaade dhiphadheen ture. Itti baraa kanan jiru ta'us sirreeffamaa jiraadhus wanti natti hir'atu yookaan qaawwaa natti ta'e kan akka manaaf maatii koo dhabeen jira.
Tajaajila wal'aansa fayyaa fi gorsaa argachuu fi galmooftee jirti Anujin.
Well, I think mental health is important and well-being, but
sammuu fayyaa ta'uu waliigalaan fayyaa gaarii qabaachuun waan barbaachisaa irratti fakkaata. Garuu biyya koo keessatti namoonni waa'ee fayyaa sammuu dhimma hin qaban. Asitti immoo namoonni dhimma itti ba'u. Kun faayidaa guddaa asitti argaman keessaa tokko.
Barataan yuunivarsiitii Marymount waggaa tokkoffaa akka ta'e Ayush Patel biyya Hindii irraa kan dhufe yoo ta'u ammaaf haala gaarii keessa jiraachuu isaa dubbata. Garuu yuunivarsiitichi yeroo hundaa fayyaa sammuuf tajaajila kennu simatee jira.
Mental health is the most important thing that individuals should have because I was in depression and I didn't notice in my 12th grade. When I'm in US.
Fayyaan sammuu waan namoonni dhuunfaa qabaachuu qaban. Hunda caalaa barbaachisaadha. Sababiin isaas ani dhiphina sammuu keessa waanan tureef hanga kutaa 12ffaa ga'uttuu hin hubanne. Yeroon Ameerikaa keessa turetti waan kana hubachuu danda'een jira.
Ayyaana dhufaa jiran kanatti mooraa keessaa ba'uudhaan guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus gammachuun akka kabaju dubbata Patel.
I'm gonna be around the Arlington and seeing the trees and jingle bells. Yeah, that's gonna be exciting.
Naannoo Arlington deemeen mukkeenii fi faaruu ayyaana qillee yookaan kirismasiif qophaa'an arguufin jira. Waan gammachiisaa ta'uuf deema.
Chandmanin akka jettutti namoota waliin yeroo hawaasummaa qabaachuun baay'ee akka ishee gargaaruu fi waan gaariin akka itti dhaga'amu dubbatti.
Namoota waliin ta'uun gosa qorichaa keessaa tokkodha.
Barattoonni biyyoota addunyaa garaa garaa irraa dhufanii yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessatti baratan rakkoo isaan mudatu keessaa akka handafanii dandamachuu akka danda'an ogeeyyiin fayyaa kanneen achi keessaa hojjetan kan dubbatan yoo ta'u kunis qormaata guyyaa guyyaan jireenya mooraa yuunivarsiitii keessatti mudaturraa akka dandamatan isaan gargaaraa jedhu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaa nu ergaa karaa feesbuukii tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya sanbataa fi dilbataa karaa raadiyoo saatelaayitiitiin tamsa'u keessattis qophiiwwan haaraa daballee jirra. Dhaggeeffadhaati yaada keessanii nuu kenna. Ulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tuyyuu beeyoraa piroduseriin keenya Nugusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Daggafaatii fi Isaa Ashannaa fi ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa turan Bafuqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee biqiltaatii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.